qophii ispoortii. Atileetonni Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa fi Yoomif Qajeelchaa dorgommii meetira 3000 kaleessa Ameerikaa kutaa Poorland, Oregon, Ameerikaatti qopheessan mo'anii warqee badhaafaman. Sooraan akkuma Yoomif injifatee galeen bilbilaan argate waan mo'annaa isaa laajisuun gaafate gara qophii sooraatti nuuf deebise.
Intalti Obbo Dibaabaa Qananii Ganzabee Dibaabaa tanaan sadeeffachoo jetti kaleellee metirii 3000 irratti Oregon Ameerikaatti mootee jennaan Yoomif Qajeelchaa gurbaan gannu 18 dorgommii addunyaa moo'ee biyyaa filammii isaallee abdii ta'uu jiru kaanilleen kaleellee dorgommii Oregon Portlanditti warris waliin dorgoma awwaaritti qoteetiin bir dabre metirii 3000 moo'e. Keessattuyyuu dorgommiin akkana tuni istaadiyoomii keessaa moo'an isaa ta'a jalqabaati. Yuunaayitid Isteetsi dorgommii Yoomif Ganzabeen itti moo'atan tan irratti medaaliyaa 23 haratti. Atileetoti Raashiyaa qorsi humna namaa kennan nyaatanii horii'an jedhan ta'anii baran dorgommii tana dhowwan atileetoti ta'een ta dandeettum isaaniitiin dorgomanii moo'an tanaan ijoollee ta'een miila fayyaa argadha jennare.
Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya keenyaa biyyootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraa siqanna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya keenyaa. Biyyootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraa siqanna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Biyyootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Yoon irraa jalqabee. Injifannoon keenyaa seenaan dagatamne qabu ijoolleen teenya kamii meeqamni isaa.
Atileet Ganzabee Dibaabaa ardhallee akkum durii moo'uu jirti. Kaleellee dorgommii metirii 3000 Oregon Portlanditti istaadiyoomii keessatti dorgoman tana daqiiqaa 8:47 microsecondii 43 moote. Masireet Daffaaritti taane isiinleen daqiiqaa 8:54 microsecondii 26 lammeessoo taate. Shaanoon Roobeeri isiinleen sadeessoo taate. Gamkaaniin ammoo Ganzabeen bilbilaan arguu hin dandeenye dorgommiin isaanii tana fakkaatti.
Dibaabaa into the home straight for the last time has a 30-40 meter advantage over her compatriot Meseret Defar. It's gold again for Ganzabee Dibaabaa.
Ganzabeen akkas tolchitee warri si waliin dorgoomu hagi tokko lamejjattee bira dabarta. Hagi tokko ammoo metirii 30 hagi metirii 40 caalteetiin bira galti. Ganzabeen bilbilaan argachuu danda'uu baannullee bagga maddee jennaan. Ganzabeen ammallee caamsaadhuuf ji'um lamaan duubatti dorgommii IWF qopheessu Diamond League dorgomuu fi metirii 5,000 irratti dorgomuu fi asuun Portland Eugene magaalaa Eugene tanaa dhufti Ameerikaa jechuu. Dorgommii tanarratti Ameerikaan meedaaliyaa 23 haratti akkuma reefu jenne seenaa galmeessiti biyyitii bar tokko. Keessumattuu barkum tokko 1999 asitti dorgommii tokko irratti akkana badhaas hedduu argatti hin jirtu. Yuunaayitid Isteetsi bar tokko 1999 keessa meedaaliyaa 19 argatte dorgommii tokko keessa jechuudha. Gama Itoophiyaatiin dhiiraan dorgommii metirii 3000 tanaa Yoomif Qajeelchaatti moo'e innilleen metirii 3000 tanaa daqiiqa 7:57 microsecondii 21 moo'e atileetii Yuunaayitid Isteetsi ittaanee lammeessoo ta'ee sadeessoon keenya Yoomif gurbaa dorgommiin guddachaa jiru kaleenni dorgommii irraa ba'ee jennaan dorgommiin tun maal fakkaatti jedheetiin achuma Oregon bilbilaan akkuma ta'eetiin argadde dorgommiin tun tana fakkaatti achiin dubatti bagga gammaddee jedheenii sunin dura dorgommiin tana fakkaatti.
Baggamanni walumaanuu baggamaddeen jedha.
Atini atileetii beekamaa barkuma 2013 World Youth Championship Donetsk Ukraine ka dorgoman yookaan ammoo shaampiyoona dargaggoota addunyaa irratti moote barkuma 2014 illee shaampiyoona ijoollee guddattoota yookaan ijoolleen Oregon illee takkanuu moote bara kanallee moote. Dorgommiin barana maan fakkaatti? Dorgommiin kaleetu maan fakkaata?
Dorgommiin kun akkuma beekamu Indoorii jinaaf yeroo jalqabaati. Shaantola hirmaachuun kiyyaa Indoorii irratti hirmaachuun kiyyaa yeroo jalqabaati. Sun dorgommiin kun atileetota ciccimoon illee nafaan kan hirmaatanii kan duraan illee namaatan illee waan jiraniif dorgommiin kun baay'ee dorgommii jiran tiye fannon le wajade garu tiye fannon le jachura darbe le ba atletu ta u indori da wan de yakka figicha indori tinat tolan torre na tolulle amma na nam mare wetil mamen torre garu istimil khay jira an tole jira
aha immo da jachu male fi immil kan jadini na wani wan so da te fi jira la kellen si simo man situl fati diko alat fi gu fi stadium ke fi gu man ke fi gu to komiti
durgummici wete akamtin mu da yare mu na mu da dai kuma sai so wantin da dai durgummici me tare di bala mada
eh
karbi ja yon turu da karbi rati ba ito kon tun pata dai gici ka garan tare tun ne dai fi asole yaro jiro jal kaba mu siro mayo amma garu fo ye fa chat fe fi gici cha ma wa asole rai ai durgummici akka da ka ala na mutin tolu beta me tare di bala ma wan da dai da te ma cikin nan nan sa yaro jal kaba mu laf ma te kona te mara ture yo amma fo ye fa te gira
aha dorgomento ta metrikum sadi ti meti kam
metrikum sadi da
eh
marchan to kon ta ibala ma wande
eh
atletu ni retirma ta nilla to ta yero minima da afde mate to lama namani turani
aha
isan le murkato to chima murkato to kechu mo da yede o kicha mane ture
eh
amalle murkato to chimo ta ne tani bani yero weda kesa garo chaale argame je
aha to atini atleti guddacha du fujiru na meddusi abdata gan kudani saddeeti kara deera de move de mujirta akum jalqabde wan hedumo fujirta worra kan sifars kana amal je jolle guddachu jirta kayti kana manje chufe
jolle kakiya ni akakiya de osole du fajirani baaye jabada baaye tokko kayo ke sangal mangawda satta fatta alkani guya ojettu qabdu jedaani ni worre na deggarani fi ka jalatam to worre na jalatani undasmo na bagana najirada bayesin jalada bayesin kabaja kabaja guddan sini qabayidaani ni isinille sini jalada sini kabaj
nulle na kom si farasi na si ulfe sini si jalanna durgomina tamanta ni tikoppa ujirtu tamfa
durgomina ma tikoppa jiro rabbi sanayo akayo wachin na gauna milke su nu amilke su amu durgomina tikoppa jiro damdulikin gajira damdulikir darbe mo olimpiki rio akuma rekamu ga munni kenyalle ne noye gajira
eh
kopi ke ma erat gone sarattille wanta gali to projectu peda yo federal bite ayan
jaben kan ke biralle telenji sat galate fachu lenji to sat galate fachu fet fajirachu danda en galate fachu feta drugomi erdata na moanna tana fille kaduri lenen en galate fachu feta yomi
lenji to ta ma jalkaba na fidani jirani ana gudato sarra fidani gara dagagote na debarsani dagagote ramo gara amma kana randa gani jiru durgummo ta amma kana gare da na lenji saturani kanam ma lenji san kiya na fana da sai jiru sai shi oda tsara darbe lenji sto ta kiya hundu mayu dukuma ka sane an gaci tikan na fidare le baye san ga baje baye san jala talle wahidu da daje jebe sani ya da ne suma da ne tsin na gani jiru
eh
baye to ko gala ta gudda sa ne skal
yo kan fi duka na makan si farsa dageta ma ke sumati wo mawacu fi dem te tini tidi atte cininnatte dem kana yo na makan si ya mo kasi ya man kan o ma dageta
durgummi gida te ma wechuni durgummi tin daga yo kawo garo
eh
a chingo da garo
aha
yo alla tinamo ni kana ta te yakas jeba do akas gudi akas gudi dani unduma yo nan daga yechu wanna minanje da ko wanna ga o gida wolcho garo wajiti jijirani wanna minanje da ko
akum mota galten enuf bilbilt
allah e bilbille fagore jira undum tiyo kanjal ka bana bilbille ya manajara kiya kambiya ke sath na bilbile jure
aha
eranasi brazari mai lenisa kilama kiya ndum awre bilbille bagamada na jana ni jure akashi waka jalka wakani bilbille brazari kiya da
ayya mira fayar gaddi jabaddi mo wanna angali sinjenna mudos galate fannalle yomi
fayano ta no jirada nelle tinkamanyan bayese ni tibonnan
ayalam durgomme champion IWF genzebe fiomif mo atantana kudani jaeso IWF kopese kudani jaeso bitawtes kudani torbati haga didama kopesani kaledu mattejechu gosa durgomme hedura durgoman great britain barkum to kofde bisagalif sagaltami torba asitti durgomme akkana kesatti worked abdembe tutatulle durgom atodelisi si hedun itindufne sanaf worked argatin tatulle metif nahasi argatte gam medaliatin american medalia didami sadi argatte rokeso tate ethiopian medalia shanini lameso tate talke work illama mira fayar gadda jannan
yo tanin gon sitani atle sokake sina yiro dirati kamna sina andega tanne inji fanno bosake tani kulo arasbo ne idike talata jirat wolle biya tinya
Mutani bonsi tani akle sasake
Sena yero dirati kamna Sena
andagatane Afurikara era mira Kalama Sadi Afri Maratoni Katamuri Kalama Sadi Afri Mirza Gori